Aye, e dance move eco chic que la moto. La verai, e gom eco chic, moto me opa. Aye, bom, aye.
I make a gal gal. Nikifika any party kila mtu anajua juu mimi nikajua namulika jeshi yangu inang'aa kama ua. Mademo wakituona wanataka kutujua ja vila tunawashika design ya kuwaua. Sijaikubali kwenda party nikiwa pua pua, telata nitafute nikinyesha gwana mbua. Tubamika nikifika kajaba tunakachambua, tunashika whole night bila hata kutambua. Kama ni mtu naamka tunaenda kibarua, jua tuwa jabasi hatupendi kusumbua. Tunafanyanga job bila kuangalia jua, na jioni ikifika tunameka gal gal. I make a gal gal.
Mini
yule mse wa kumeka gal gal, wananitaga gal meka. Ati sijai bongesha manze kalenga, lengwa ata kama sivangi ngepa ngepa. Na wenye shanga zangu kalenda, bila tuta meet na hawezi lenga. Tuki meet ni upiga kama pena, ata kiliza kina bena. Hao ndiyo wana witnessigi, ati ni kama drama kama video.
I'm the best of the best, when I touch a mic hands up, cause I take it to another wild. Hold up, pull up, let me get a shout out. Lexi on the gal gal, let me get a booty up. Lost cap it on my face, let me get a 7D glass. Damn, on the globe, let me feel the earthquake. Baby, juki dagi, juki da, bala like it better on the gin. Clap it on the low, clap it on the young bitch. Nigga, I'm a tippy with a sack of guap on the bones. Love it when you bounce, love it when you twerk. When you walk, when you walk, walk, walk. When you shake it on me. Plus size, let me get a plus size. Put it on me, move it so down. Slow on the wiggle, on the other, on the bones.
Aye, si eko ambia nye eko e dance. Si kamuto mafipa, aye. Eko shika, wah.
I make a gal gal.